babiri mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali, mu Burundi naho mudukurikira ku mirongo migufi kuri shortwaves kuri metero 19 na metero 22 I Bujumbura. Mushobora rero no kudusanga kuri internet kuri www.radio.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Hano I Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi kandi mbaye ikaza mu kiganiro muri isanga. Turaganira kubijyanye no kwiteza imbere binyuze ku bituruka ku buhinzi. Dukomeje rero kubatumirira ahanini urubyiruko rwihangiye umurimo. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu nshuti banywanyi. Nkuko nari nabivuze mu kanya, uyu munsi turagaruka ku bijyanye no kwihangira umurimo mu rubyiruko, noneho turashingira ku buhinzi. Turi kumwe na rwiyemezamirimo Sakina Usengimana. Yihangiye umurimo afite aho umaze kumugeza, araza kudusobanurira mu kanya. Sakina, ikaze ku ijwi rya Amerika. Nagira ngo mbanze nguha akanya wibwira abatwumva, ariko kandi ngushimira cyane n'uyu mwanya uduhaye uhaye abakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo ubanyurire mu muri makeya, nabo ndibwira ko hari icyo bari buhungukire. Banza ubibwire bamenye uwo barimo kuganira uwo ari we. Sakina, turi kumwe? Tubaza telefone ye icitse. Reka twongere tumuhamagare hanyuma tumubaze uko yatangiye kwihangira umurimo, aho ageze, inzitizi yaba yarahuye nazo, uko yagiye azisimbuka, n'ibindi byafasha umuntu mbese kwiteza imbere mu bijyanye n'ibikorwa bya ba rwiyemezamirimo, aho we yahisemo gufata iby'ubuhinzi akabibyaza umusaruro agemura hirya no hino mu mahanga. Ubwo rero telefone ndizera ko iri budukundire mu kanya tukamubona hanyuma akaba aragarutse. Sakina, nabyumvise. Yego, turakumva none.
Nyanga ndi mu rushinda cyarungu ubundi kuvanya Nyagatare ndi Kigali. Ari inama tuvuyemo n'undi ibintu by'ubuhinzi, ndatugize abayinganaza kubivugaho, ariko muri make reka nibwire abo bari kutwumva.
Yego.
So amazina yanjye nitwa Usengimana Sakina, nafite ikigo cyitwa Afrifood Limited. Dukora twohereza imbuto n'imboga mu mahanga, harimo urusenda, avoka, imiteja, amatunda. Noneho kandi ikindi kintu ni uko dukorana n'abahinzi batandukanye mu gihugu, dufite n'abakozi bari permanent. Ndetse twohereza, iyo tuvuze mu mahanga mba ndi kuvuga I Burayi, harimo ibihugu wenda byo mu Bwongereza, nkavuga German, nkavuga Belgium n'Ubufaransa, ndetse tukanohereza no muri Middle East. So muri make rero nibyo dukora, tukaba none twatangiye no kureba uburyo twagura amasoko mu bintu bijyanye na East African ndetse no muri Afurika muri rusange.
Ndagushimiye cyane. Uravuga ko mujyana mugemura ibyo bihingwa mu mahanga, mu Burayi, mu Burasirazuba bwo hagati, ariko muri Amerika hose mwari mwahagera?
Oya, naba turahagira. Irebye kwa ko twebwe ducuruza imbuto n'imboga n'imbuto kandi bikiri bishake bikiri fresh nago tuba twabyumishije cyangwa yenda hari ikindi kintu turabikoraho. Uvuga rero ko muri Amerika naho mu gihe kizaza najye tuzaba turi kubitekerezaho kubera ko usanga nk'urugendo ruba ruri rurerure ugasanga bishobora kuba byagira byangiritse ariko ni ibintu turi gupanga.
Nsaba rwose ubwo turabategereje. Namaboko yombi. Yee. Twari tuvuze waruvuze ibyo mugemura mu mahanga ariko se noneho mu Rwanda se ho mubijyanamo mubanje guha abari mu gihugu cyangwa ubu ngo bisoko mufite n'iryo hanze.
Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Ubu ngubu muri make dukora cyane cyane ku isoko ryo hanze ariko hari n'ibyo ducuruza mu Rwanda ariko ibyinshi usanga ducuruza mu Rwanda biracyari bike cyane kuko twabanje mbere na mbere kwibanda ku isoko ryo hanze kuko nk'urusenda usanga nk'umuco w'abanyarwanda gusenda tubirye cyane cyane nk'uko usanga nko mu bindi bihugu barugende navuga mu bantu bo muri Aziya ugasanga yenda nk'urwo rusenda ducuruza ari badaye cyangwa se hot pepper. Hano hari ukundi kuntu tuba turumenyereye hari abamenyereye kamurari ugasanga rero nk'iryo soko hanze niho haba hari isoko rinini cyane ugasanga rero niho twahereye ariko no mu Rwanda naho yaba ari avoka yaba ari amatunda nabyo ni ibintu dushaka guteganya gutangirana none kubisaplayinga kubera ko munarebye nka covid iba ibibuga by'indege barabihagaritse izo ni ukuvuga rero ko niyo nta gahunda umuntu yari afite yo kuba yatekereza gutangira gucuruza ntakwiriye kubitekereza kuko ntabwo gusa twakohereza hanze ahubwo no mu Rwanda naho tugomba gutangira kuhakorera ariko ubungubu uruhare runini cyane tubijyana hanze.
Yee nibyo ubwo iyo ni imwe mu nzitizi nkuko nabivugaga mu kanya ubwo telefone yari icitse navugaga ntashobora kuba hari n'inzitizi wahuye nazo uraza kuza kutubwira uko wagiye uzisimbuka cyane cyane nko muri kiriya gihe cya covid. Ibi biribwa cyangwa se bihingwa ujyana hanze ni imwe mu byihingira mufite ababibagezaho bigenda gute?
Tubikora mu buryo bubiri ariko uburyo bunini bwagutse ni ugukorana n'abahinzi kugira abahinzi tugenda dukorana batandukanye harimo n'amakoperative nanavuga nka koperative za Nyanza y'Inyanza n'i Gatsibo ni mu majyaruguru i Musanze hari amakoperative dukorana cyane cyane mu bintu by'amavoka za Nyanza na Gatsibo ni ku bintu by'urusenda. So rero dukorana n'amakoperative cyane kubera nk'abantu nka FMI iyo ugitangira na butaka bunini ufite ugomba kuba ukorana n'abahinzi ibijyanye n'ubutaka. Ikindi kintu bifasha no kukreatinga imirimo ikaba myinshi abantu bagakora none ubuhinzi none bukaguka ariko tukagira nanone uruhare rwacu duhingaho ugasanga dufite ifamu i Nyanza tukagira n'ifamu i Gatsibo. Ariko izo famu zacu ni ziba zikora n'ahantu abahinzi baza kurebera ibyo dukora nk'iyo umuhinzi aje akavuga ndashaka guhinga urusenda tuba twagenda tukamwereka ati urusenda biri hano kugira ngo abyigire se urusenda ntararubona nazikora gute. Iyo uje ukabona aho tubikorera tunabikora neza nawe bigutera imbaraga kugira ngo nawe wagenda ukabikora ariko tujya tunyuzamo tukanakora n'ibintu by'amatraining yenda haramutse hageze nk'inkunga tubona navuga nk'igihe tugenda ubona inkunga nko muri Akra cyangwa se na Yego training abahinzi ariko ibyo ntabwo ari ibintu biba bikoraho ariko nk'izo famiyo zihari birafasha kugira ngo baze bazirebe. So muri make rero kusubiza ikibazo cyawe ni ukuvuga ngo ku rusenda nka 70 kuri 80% tubikura mu bahinzi n'amakoperative ariko kuri avoka ho ni 100% kuko ntabwo turatangira kugira imirima yacu.
Ni byiza kuba muhugura abo bahinzi bagakora ingendo shuri byibura bakamenya uko ubuhinzi bukorwa cyane cyane n'ibyo mwaba mukeneye cyangwa se uko ibintu bihagaze. Abahinzi mubona babyitabira bakaza ari benshi babishishikariye
cyane ariko uko iminsi igenda ishira bagenda banabyigira kuri bagenzi babo kuko nk'iyo ukoze amahugurwa ya mbere ukareba se urusenda rwa hari ukuntu nyine hari hagiye habaho ama experience agiye atandukanye yenda hakaba nk'igihe isoko ribura ubundi ryabonetse ariko uko iminsi igenda ishira natwe tugenda tumepfira tukamenya se ni igihe cyiza cyo guhinga ese iyo uhinze niyo miti ukoresha ese iyo uhinze ni izihe mbuto ukoresha. Ibintu byose rero ni urugendo tuba turi kugendanamo n'abahinzi kandi uko iminsi igenda ishira ubu nabantu bari kugenda babyitabira yaba ari abahinzi bari mu makoperative yaba abahinzi ku giti cyabo kuko n'ibi biganda byose tugenda dukora n'abantu tugenda duhura usanga bahamagara ati ni gute noneho iki gihe ni ryari twahinga ese turahinga uruhe rusenda ese ndihehe nk'urusenda yenda rwitwa bataye usanga ntabwo uko warukorera ntabwo biba bingana nk'uko wakorera ihabanero habanero n'urusenda ruba rutukura cyangwa se ari umuhondo ubwo rurarushya cyane kubera ko ushobora gusanga hazemo nk'ibisimba bisaba kurukurikina cyane ubwo abadaye rwo ruba ruri nk'icyatsi ariko ugasanga ntabwo rugoranye cyane nk'ibyo bintu rero byose usanga abahinzi bagenda babimenyera banasobanukirwa uko bagomba kubikora n'iyi miti ese sizi ndazikura sizi n'imbuto zo gutera ibyo rero byose ubona ko hagenda haza impinduka ikomeye cyane uko bagenda banigisha bagenzi babo rero ugasanga ko n'intambwe ikomeye
yego ye ikiganiro muri isanga rero ni ikiganiro cy'ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika nongera kubahamagarira kucyitabira rwose bakaza bakaganira na Sakina Usengimana kuri uyu mushinga cyangwa se iki gikorwa yatangiye ku murongo wa telefone twakire dushime Imana Rose uranyumva Rose dushime Imana nabwo ubanza atarimo kutwumva reka dushake ni Rosa
oya
ni wakoresheje nomero yanditseho dushime Imana Rosa
oya
uyu ni nde se tuvugana ni Eric se
Eric
yego ubwo ni Rosa turaza kumugarukaho nyuma ndumva atabashije kutwumva yego Eric urahagana hehe
sorry gato
ko ntakumva neza ko numva sama telefone atangiye nabi mutwihanganira badukurikiye telefone zindimo kwigaragambya muri ya mukanya turaza gukomeza reka tube tuganira na Sakina ku bindi bikorwa by'embese abanza natubwire no uko igitekerezo cyamujemo cyo gushinga iyi sosiyete nk'iyi byagenze bite byakujemo gute
so ni nkurunde ariko wenda
nyihiyemo
muri make no kuvuga ngo nagiye mu bintu bya mbere nakoraga ibindi bintu bya fashion nakoraga kuboha amasaro amaherena nkabikora fashion ndayikunda cyane noneho nyuma nza kuza kwatenga ibintu bya youth connect byari mu 2019 none icyo gihe amwe mu baseminar batangira kugenda bavuga ariko muri Afurika ko mufite ubutaka nuko iki mutabukoresha neza ariko mu by'ukuri ukuntu we yavugaga aravuga ati muri Afurika mufite ubutaka ariko murashonje si ibiryo bituruka he ese we wabikoraho iki nk'umuntu rero wumva ko ushaka kuba rwiyemezamirimo natangiye ndavuga rero hari ikintu ngomba kubikoraho ubwo ntangira kugenda nkodesha ahantu hafi yo mu rugo nkakwereka mpinge ntigemera ku bintu by'amapavuro n'inyanya ariko bikagenda byanga kuko nta bumenyi nari mfite buhagije nta n'igishoro nta n'ubwo nayifite n'abakozi babizi kuko icyo gihe nakoreshaga nk'umuntu wambwiye ngo iwacu twahinze inyanya nk'imyaka 10 nkagira ngo arabizi ariko kuba warahinze igihe kinini ntabwo bivuze ko kuko uri guhinga by'umwuga iki gihe rero cyagiye hazamo imbogamizi nyinshi cyane amasoko bikanga rero ndangije ndavuga ko se nkurikije izi mbogamizi zose zihari ariko no n'ikindi kintu cyiza gikomeye bavuze muri iyo seminari yavuze ati nubwo bwose yenda mushaka kubona hari imbogamizi nyinshi ariko murebye nk'ibindi bihugu yenda tuvuge nk'urugero Israeli nta butayu ni ubutayu ariko babashije gukora ibintu bihambaye ibintu by'ubuhinzi ubwo rero ndumva nta kintu ushobora kuvuga ngo nta mpamvu n'imwe yatuma nanga ubuhinzi bwanyu butatera imbere nubwo bwose hashobora kuba hari imbogamizi ubona nanjye nakoresheje ndakora cyane ngira igihe ntangira kwegera aba exporters icyo gihe nigiriye umuntu wari chairman wa association ya exporters n'uyu munsi asosiyasiyo iracyahari ndi na vice chair so nyuma naje kuba vice chair ariko icyo gihe ntabwo nayizi bagenda begera ndababaza se mwatangira ukajya mungurira kuko gahunda nahise nuko yenda natangira kubahingira nyuma nkaze exportinga nyuma so nyuma rero nciyemo yenda muri make kundi byaje kurangira mbashije guhura n'umukiriya umwe maze guhura n'umukiriya umwe ubwo nangira kuexportinga ariko byari urugendo rurerure cyane, ariko aho byahereye ndanavuga byahereye muri iyo seminar, ibyo byo byari connected na GMO, bari kugenda ku bintu by'ubuhinzi, bavuga amahirwe arimo, bavuga impamvu tutayakoresha. Rero numva nanjye bineye imbaraga, ndavuga ngiye kubikora, nubwo harimo imbogamizi, hari n'abandi bagiye bahura n'imbogamizi zitandukanye mu bindi bihugu kandi barabashije kubishobora. Rero numva ko natwe dushoboye, hari ikintu ushobora kubikoraho. Rero nuko byatangiye n'uyu munsi, rero nkaba mbona hari amahirwe menshi ari mu buhinzi. Imbogamizi nta muntu n'umwe zakwiriye gutera ikibazo, kuko ubijyamo ariko ukagenda uhangana nazo kugeza igihe hari ahantu bashije kugera.
Yego, turakomeza ubwo tuze kubigarukaho. N'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, nda hari ibindi bari bifuze kukubaza. Reka twakire Niganza, turi kumwe.
Halo,
mbabare niba navuze izina ryawe nabi. Ye, uranyumva?
Ndakumva gusa sine byagufashe. Ndakumva.
Yego yego. Urahagana hehe?
Ni Bujumbura.
Ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
Nashaka kubaza ukuntu umuntu yakoze na gushinga sosiyete ishobora gushora hanze mu mahanga ibintu bijyanye n'ibiribwa, kuko nk'akazi nk'amvuka mu ntara ya Kayanza. Mu ntara ya Kayanza mu Burundi, muranyumva?
Yego, turakumva.
Nk'akazi mu Kayanza harakunda ntara yimbukamo amavoka cyane. Rero nshaka kumenya ni gute umuntu yitaruye na gushinga nka sosiyete, for example, ishora nk'aya mavoka hanze ku giti cy'umuntu, nyine sosiyete y'umuntu bisaba iki, bigenda gute? Nibyo nshaka kumenya.
Yego, ni ikibazo cyiza rwose. Sakina, reka gusubize Niganza, banza uguma ku murongo hanyuma agusubize, kuko nzi ko ushobora kuba mutatwumva.
Murakoze cyane Niganza. So n'ikibazo abajije, yenda mu Burundi ho ntabwo nabimenya neza uko bigenda, ariko yenda nababwira uko mu Rwanda
bigenda. Yego,
uko mu Rwanda bigenda, nk'umuntu ashatse gukora export, nk'ubungubu icyiza gihari ni uko hari nk'asosiyasiyo y'aba exporters bohereza imbuto n'imboga mu mahanga. Ushobora kugenda ukabaza chairman n'indi ndi vice chair, bakabaza noneho bakabwira ati se ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukumenya haba hakenewe iki. Icya mbere hakenewe amalayisensi yo kuvuga ati ufite uburenganzira bwo kohereza ibintu byo hanze, ukamenya isoko ushaka koherezaho ni irihe, ushobora gukora research ku giti cyawe ukoresheje kompyuta cyangwa se ukajya nko kuri RGB, harimo n'abantu bagiye bashinzwe buri masoko, hari amasoko yo muri Amerika, hari amasoko yo muri Aziya, abo bose bakabasha no kuguciraho muri make, wenda n'igihe utaranatangira gufungura kampani. So hari n'ibindi bigo bigiye bitandukanye, harimo nka NAEB ishinzwe ibintu byo kohereza imbuto n'imboga mu mahanga, ndetse n'amakopi so bashinzwe ibintu bijya hanze. Noneho bafite amakopi nabo batanga layisensi yo kuvuga ati umuntu yemerewe kuba yakohereza ibintu hanze. Iyo mbona iyo layisensi rero, ugomba no kuba ufite abahinzi mukorana cyangwa se ufite ibyo wowe wihingira ku giti cyawe. Rero ibyo byose iyo ubashije kubyuzuza, ese ufite umukiriya hanze, urumva iyo bamaze kumenya amasoko, ubasha no kumenya n'uwo muntu ushobora koherereza, ushobora no kunyura muri ambasade, kuko hari ambasade, hari n'abantu bagenda uretse natwe kubashaka, nabo bakagenda bavuga ati ariko natwe turashaka ibintu byo mu Rwanda, ugasanga rero ushobora no guhurirana n'icyo gihe hari umuntu wabikeneye bakaba bavuga nabo. Noneho ushobora no kujyaho no kuri website ya NAEB, ugasangaho nyine lisite y'ibikenewe. So iyo umuntu yaba amaze kubona iyo license, afite iyo business plan, afite agaragaza ubwo bushobozi ko uko yabasha kohereza ibintu hanze, akegera na asosiyasiyo, kuko asosiyasiyo haba harimo aba exporters bagiye bafite experience zitandukanye, hari igihe isoko nshobora kuba naregiyemo nkahura n'izi mbogamizi, ibashije no guhurira muri asosiyasiyo birafasha kugira ngo ubashe no kuba utahura n'ibibazo abandi bahuye nabyo bagitangira. Noneho hakaba n'ikindi kigo cyitwa RICA, ni ikigo gitanga fitosanitari, ni ibipapuro byemeza ko ibintu byo kohereza hanze bifite ubuziranenge. So ibindi rero ugomba kumenya nk'indege, airline, ese aho hantu ushaka kohereza indege igerayo. Ndumva muri make izo ngizo nizo ziba ziri prosesi z'ingenzi, ariko mo hagati ukwiye kumenya ibyo bintu byawe uzabipakinga gute, ese ukeneye ibiro bitanu, ibiro icumi, ibiro bitatu. So ibyo ngibyo rero uba wabiteguriye muri business plan yawe. rero ndumva ikintu cy'ingenzi nagira inama ushobora gukora export cyangwa ushobora kwegera abantu babikora ari association ushobora no kwegera ibigo bishinzwe gufasha abo bantu aribyo navuze yaba ari RIKA yaba ari NAEF yaba ari RDB even na MINICOM ugasanga hari n'andi masosiyete agiye atandukanye nyine aba ari gufasha abantu bashaka kohereza ibintu hanze
yego
birumvika
birasobanutse ubwo icyangombwa nuko yegera abari mu Burundi bashinzwe ibyo association cyangwa se n'ibintu bijyanye n'ubucuruzi bakamuha inama z'uko yakora yashyira mu bikorwa igitekerezo cye niganza wabyumvise niganza
kai eske harano nocha handi no kuri yindi site bikubwira ngo sibe no virize neza kuko amajwi yiwe sinabimva neza ndashaka nzo gusaba ngo numve gusa numvise ko karampa ibyo karampa byari ibintu byo mfasha mu gofe ndashaka gusaba kuzumvira sinzi ko hano nda guca nka sama kuzumvira neza
uze kuza kujya ku rubuga rwacu rwa kuri wa3 akadomo radio yacu vewa.com turaza kuza kugishyiraho
Okay murakoze cyane.
Yee urakoze nawe. Reka twakire Kanyamuneza Matias. Nawe ari mu Burundi. Uranyumva? Matias. Matias uranyumva? Wi.
Yego ndabumva gose.
Yego yego. Nawe ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yee ndi gitega.
Yego.
Mu Burundi.
Yego yego.
Narefite na afite icyo nagomba gusaba umutumire matumi uyu munsi.
Gusaba cyangwa kumubaza?
Nagomba kumusaba atore nimero yanjye. Nanjye numva ndi mu Burundi mvuga igitega ariko ndakorera n'imirimo i Nairobi muri Kenya. Nabonye twose mwashyize ko rero byandyoheye cyane byashimishije. Ndose nk'akanya ko kuvugana nawe kiyaguye. Ntiyobucafashe. Ntabwo cyafasha nk'umujeni ari Burundi
ntacyo wifuza kumubaza none hase nomero yawe turayimo ntabwo
gusa ko twovugana byihariye nawe ni umuturage badufise ntiyobura icyafasha nanjye
urashaka gukora ubucuruzi ariko kugira ngo agufashe kwerekeza
nagomba ko yofasha ingene yatanguye ingene yatanguye ingene byagenze
ngikomeza utega amatwi rero ubwo kuko hari ibindi uri bwungukiremo muri kiganiro hanyuma ubwo niwumva rwose hari ibindi ukikeneye kumubaza watubwira tukaza kumuha nomero yawe hanyuma mukazavugana
murakoze cyane kandi ndamuteye intege rwose
yego yego urakoze nawe ye twakire noneho Daniele uranyumva
Hello.
Wi Daniel, wiriwe.
Mwiriwe neza, ndabumva cyane.
Yego, wowe uri hehe?
Emerere inyamashyeke ruharambuga mu burengero bw'u Rwanda.
Yego. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Mfite icyo nabaza usenga Imana rwose. Ari ikibazo nahise ngira cy'amatsiko. Iyo sosiyete icuruza ibintu byo kurya fast food. Mu byukuri umuntu ashaka nk'ibyo bikomoka ku buhinzi umuntu uri mu cyaro ari uburyo bwashyiraho umuntu uri mu cyaro uretse kuba yabigemura ku mahanga gusa ikindi ngira ngo muze kumumbariza
arakumva mubaza
abantu muri iki gihe benshi batinya ubucuruzi mu Rwanda akenshi dutinya ubucuruzi bitewe n'uko tuvanga ibintu uburyo bigenda processes bifata kugira ngo ntawe umucuruzi ese ubyukuriye mu rugendo rwe nk'umuntu yihangiye umurimo kandi ugasohoka mu byukuri ni izihe nama yaduhereza nk'urubyiruko kugira ngo natwe tube twafate dutere intambwe mu bintu by'ubucuruzi nk'ibyo so ikibazo cya gatatu nsoza ndagira ngo muze kumumbariza mu byukuri ari imbogamizi abona ahura nazo ku buryo ari imbogamizi yaba yarigeze ahura nazo zateye kuba yahagarika nk'ubucuruzi bwe ariko akazi handoringa bigacamo murakoze cyane madame Jean
urakoze cyane Daniel ibaza byawe birakomeye ariko reka nzi ni nabirebire reka tugerageze kubisubiza muri makeya sakine arabaza byinshi imbogamizi akagusaba inama z'ukuntu umuntu yakora ubucuruzi. Ndumva wari umaze kubivugaho ibyo aribyo byose usubiza uriya wo mu Burundi niganza ya mubwire rero muri makeya.
So ikintu na generally okay niba nahera ku mbogamizi cyangwa se okay nahera inda
hera ushaka
ukinyo okay. So navuga ko ikintu cya mbere ni gutinyuka nyine nk'uko yarayivuze, hari icya mbere cy'abantu baritinya, hari ukwitinya ariko nanone hari no kuba udafite amakuru, hari igihe utinya ikintu kuko utarakigera. So nkumva rero amakuru ari ingenzi, ariko nk'uriya nari mbwiye wo mu Burundi nkamubwira ikintu cya mbere ni ukujya gushaka amakuru, hari umuntu ushobora kukubwira ese ngo kuexpotinga ni ibintu bikomeye cyane, ariko se kuexpotinga ubundi ushobora no kuba utabijyanye hanze, ubijyanye muri Congo, ushobora kuba ubijyanye muri Kenya, aho hantu hagiye hatandukanye. So nkavuga rero ko ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru kabisa, icyo bikenewe ni ikihe, noneho ugahera ku murongo nkurikije ibingibi bari kunsaba, ngewe ibyo mfite ni ibingibi, akaba ari byo utangiriraho. Noneho ikindi cya mbere cya kabiri ugasanga yenda ni ubumenyi, hari igihe abantu baba badafitemo ubumenyi butandukanye, nk'urugero kuba nakora export y'imboga n'imbuto, ntabwo bivuze ko ndi umwagoronome, ushobora gushaka gukorana n'abagoronome, hari amasosiyete menshi n'abagoronome baba barangije, hari n'abandi baba bafite ama consultant company cyangwa se n'abandi bagoronome nk'urubyiruko bari ruri hamwe, ugasanga nk'abavuye Israheli hehe, ugahura nabo bakaba banagufasha kuri ubwo bumenyi wowe utabashije kuwufite. Rero njye navuga ni ukwitinyuka cyane, ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru, noneho ibintu bijyanye n'imbogamizi umuntu agenda ahura nazo zose ntabwo zabura. Icya mbere niyo yenda ugiye nko kohereza ku isoko utarumenyereye, nk'urugero wohereze nk'ibintu nko mu gihugu runaka, ntabwo uzi ngo ese ubundi ibyo bintu icya mbere bagendera bakeneye ibintu bimeze gutya, kuko hari n'igihe ushobora gusanga uvuga ngo ndacuruza urusenda, ariko nk'urusenda hakaba urusenda rusa badayi, umukiriya wawe akaba ashaka urusenda rutukuye cyangwa se urw'icyatsi, akaba ashaka urusenda rushobora kuba rwera rureba hejuru, wowe ukamushyira urwera rureba hasi. So ayo makuru yose ushaka kugomba kumbere na mbere kumenya isoko nshaka gushyira ni irihe, isoko nshaka gushyira rikeneye ibintu bimeze gute, ese niba nohereza mu Bwongereza ibintu by'ibiro bitatu muri Germany ho ndohereza y'ibiro bihugu nshaka, niba ndi kohereza ibitoki by'injagi nkabyohereza mu Bubiligi, ninjya kohereza mu Bwongereza hari ibindi bwoko bari bukeneye, kimwe nk'amavoka, hari amavoka yitwa hasi, hari amavoka yitwa kwese, ibyo ni byose ni ubumenyi. Icya mbere nkabona ko usanga imbogamizi usanga hari ubumenyi buba buri bukeya, ugasanga ko ukwiriye kugenda ubushaka. So ibijyanye n'ubumenyi ngiye kunagendaga mbikora ni ukugerageza guhura n'abantu bafite ubumenyi mu byo mba nkeneye, tuba twahuriza hamwe nkakomeza gushyira imbaraga ngiye mu byo nzi cyane, ibyo ntazi cyane nkaba nashaka abandi babizi cyane tugakorana. Ikindi cya kabiri hari ibibazo bya finance, umuntu wese w'urubyiruko nta mafaranga adafite ahagije, ariko ni ukugenda umuntu yegera ibigo by'imari akumva ko ni gute nawe kugenda nkorana nabyo, ese niba hari amaporogaramu ahari nko muri BPF ni gute najyayo, hari igihe usanga hari amakuru menshi ari hanze ugasanga ntabwo ibintu bikora, ariko igihe mbona ubwiza ni uko umuntu agerayo akabanza akabigerageza akareba ko, kuko hari igihe wicaranye na mugenzi akakubwira amakuru y'ikigo runaka kandi ntabwo ahakora, nta n'ubwo yigeze ajyaho jyase kuko ari ibintu yumvishe ahantu hagiye hatandukanye. Ibyo byiza rero ni uko ari urubyiruko ushaka amakuru ariko yashaka ku bantu kuko bayatanga kandi ku bantu bakora muri ibyo bintu. Umushyi wawe nyine yarize wumva ni nk'uko bavuga ati nize ubucungamari ndiga biyoloji, igiza nshatse kumenya ibya biyoloji ntabwo nzajya kubicungamari, nzagenda kuwa biyoloji. So nkumva ko ibyo bintu byo gushaka amakuru no kudacika intege, niba ukoze apulikasiyo hano bikanga ukongera ukajya hanze, ibyo nabyo nibyo nagiye nkora, niba numvisha amakuru y'abagenzi banjye nkajya kuyishakira koko muri icyo kigo runaka kugira ngo umenye amakuru nyayo, unakomeza nyine nshakisha kugira ngo ndebe abamfasha ni bande, kuko ugiye kureba usanga hari imishinga myinshi cyane ifasha. So ugasanga nk'urugero natanga, hari nk'uyu munsi nyine nk'uko nababwiraga ndi mu rugendo rw'umva i Kigali, hari na dialogue ziba zigiye zitandukanye, nk'urugero nk'uyu munsi hari ibintu byari biri, hari hashyize iminsi ibiri biri kuba bya agribusiness export public and private dialogue, bango nkizo mboga mizimu naba yagiye ahura nayo niba barambiye ngo mikigo runaka harimo amafaranga nkajye yo niba yame mugiye nagiye muri izo nama ndagenda navuga ariko se ko mwakigiye ku bintu bimeze gucyangawa ntabonye ariko bimeze none bagatangira bakagusobanura impamvu cyangwa se bakakubwira inzira nyayo ukwiriye gucamo ibyo byose birafasha nibyo byo nari ndi kuvuga basanga nk'iyo mishinga iba yaratangiye kuza nk'ibyo byari byabaye sponsorize na nk'umushinga mushyashya wa USAID witwa kungara wagura amasoko uri gufasha abantu kugira ngo babashe kugera ku masoko kandi neza n'amasoko meza ibyo byose rero nkumva ko niba private sector ari twebwe barwiyemezamirimo bagahura na government bagahura n'abantu institution bituma bigenda ibintu bimwe byoroha rero nkumva ko ni ikintu cy'ingenzi yindi nda mbogamizi ya nyuma n'ibindi
mbabarire gato
sakina
mbabarire mbere yo kugera ku mbogamizi tubanze twakire undi mukunzi w'ijwi y'Amerika hanyuma imbogamizi tuze kuzigarukaho nyuma kubera ko telefone zirimo ziraducika ziravaho tutari twabakira reka tube twakiriye Emmanuel Didas Kiganahe uranyumva Didas yego
yego ndabumva
urahagana he
ehe ndi Burundi
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nuko ndabaza alo
yego
nuko ndabaza kubyerekeye uwo muntu yakurikiranye uwo mwuga ukuntu yabitanguye n'ukuntu yashoboye gutera imbere kajya mu rwego aje hageze
nibyo yari arimo avuga ukomeza ukurikire hanyuma ubwaraza ku uragenda wunguka byinshi
yego ariko kandi ikindi kibazo mfise ariko ndashaka kumenya ko noshobora kuronka telefone yiwe kugira ngo nkajye ningaha i Burundi nshobore kuba n'uwo mukunda agita neza kubera ngo binyorohere nanjye kugira ngo ndamwigire
turamubaza turaza kumubaza uko wakwifuza kumugeraho yamubona
yego
urakoze cyane
murakoze namwe
twakire na Alpha uranyumva
yego
Alpha turi kumwe
turi kumwe
yego ye wowe icyo ufite ikibazo urahagana hehe cyangwa ufite igitekerezo
ni Kigali mu Rwanda noneho njye nashaka kumubaza Hello
mubaze
twinda phone
ukorera i Kigali gusa cyangwa hari n'ishami cyangwa twe abagushaka bari mu ntara babashe kukubona
sakina
murakoze twebwe dufite headquarter ya Kigali office ariko dufite nk'uko nari nabivuze kare dufite fami Gasibo tukagira na fami Nyanza ariko tukagenda dukorana n'abahinzi mu gihugu hose tunavuga rero umuntu adukeneye ushobora no kutugira nko ku ma social media cyangwa se ukajya no kuri website yacu tukaba twavugana noneho yenda nko mu gihe utabashe kuba wagera i Kigali mu gihe twaje gusura nk'abahinzi dukunda no kubikora buri gihe cyangwa se twaje kureba nk'amafamu yacu tukaba twanahura bitewe n'ahantu wawe
ubwo wabaha se iyo site yanyu cyangwa se telefone hari n'uwari ubibajije
hariho ni www.afifoodlimited.com cyangwa se bakajya kuri afifoodlw kuri yaba ari kuri Twitter cyangwa se Instagram na Facebook bashaka kutwandikira
Afrifood birafatanye cyangwa biratandukanye
Afrifood birafatanye
Alpha wabyumvise
cyangwa se niyo yaza no kuri na yego dukorera hafi ya na yego dukorera hafi ya na yego ni naho dukorera ibintu bya parking na stoking ariko ama office yacu ari ruguru yaho ni nk'iminota itanu so aramutse ari na yego naho dushobora kubonana
yego murakoze
iyo hari telefone se bashobora gukoresha nka WhatsApp igikunda korohera abantu benshi hari iyo mwaba mufite bakoresha
eh
na telefone ni 0 8 sandatu kane jana minongu sandatu minongu sandatu na kabiri.
Wasubiramo.
Zeru karingu munani sandatu kane jana minongu sandatu minongu sandatu na kabiri.
Yendi zera kwa bayandi tse zeru munani. Mirongo kwenye kumi na nane, mirongo tanda tunakane jana.
Zero kadi
kumi na
nane. Tanda tunakane jana na mirongo tanda tunongo tunakabili.
Yego. Mhm. Ndio mfahari bisha ba nte Alpha na Tigana, I guess. Wagomba kwa wali
mwalimu. Afisa nakuwa ndika kuri info at africoodlimited.com. Naho asho tushowara kuri kumati ya kuri email.
Yego.
Yego, marakoze cyane.
Yeah. Urakoze nawe Alpha ubwo nabakunzi bijwi rya Amerika bandi nabo bifuzaga ibisobanuro hari nuwari wavuze ngo tumuhe nomero tuhe sakina nomeroze ubwo ndizera ko yaba yari hafi nawe akaba yumvise ashobora kuza kufata izo za information zose amakuru akayasanga hariya reka noneho umguho umwanya sakina uvuge zimwe mu mbogamizi cyangwa se ingorane waba warahuye nazo n'uburyo wazitwayemo.
Nyine ibyo nari natangiye mvuga byari ibintu byo kuba nk'ubumenyi bukene ku bijyanye na n'ibintu by'ubuhinzi kuko njye ntabwo ari byo nize. Soro gushaka abantu mukorana baba bafitemo ubumenyi buhambaye nacyo ni ikintu nagiye nkoresha. Ikindi kintu cya kabiri gushakisha amakuru nabyo utangarije amakuru amwe utayafite ariko bikaba byiza ko ugenda kuyashakisha ahantu hirya no hino. Ibi ni mu bintu bijyanye nka wo kumenya amasoko neza kuko urumva nk'iyo wohereza ibintu byo hanze hari igihe ushaka usanga ibyo mu Bufaransa bashaka ntabwo ari ibyo mu Bubiligi bashaka ntabwo ari ibyo mu Bwongereza bashaka. Ibyo byose rero ugasanga ko ni ibintu biba bikeneye inyigo kumenya ikintu kiba gikenewe bijyanye nda nka packaging ari byo nabyo uyu munsi asosiyasiyo y'aba exporters yo gushaka gukemura no gukora n'ibyo dushaka no gupackaginga ibintu mu bintu muri packaging nziza ikomeye ku bintu biri mu Kigali bikaba yenda biri bugere i Paris cyangwa se biri bugere London bimeze neza nta kibazo byagize ubwo rero cyangwa se biri bugere Dubai. So icyo ngicyo nacyo ni ikintu nacyo kiri kugenda gikemuka. Mu minsi yashize hari ibiganiro byagiye bivugwaho ku bintu bijyanye na logistic nabyo tunishimira cyane ko nka guverinoma y'u Rwanda ko tugiye kubona kago izajya idutwarira imizigo ku buryo ibintu rero byacu byasigaraga cyangwa se bidashobora kugenda kubera ko wenda hari umwanya mutoya icyo kibazo kizaba kigiye gukemuka. Umva ko ubucuruzi bwohereza ibintu byo hanze buzazamuka ku rwego rushimishije cyane.
Yereka noneho tusubire ku murongo wa telefone twibutsa abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri isanga turi kumwe n'uyu munsi mutumirwa wacu ni Sakina Usengimana akaba yarashinze isosiyete yitwa Afifoods igemura ibiribwa mu mahanga. Reka ku murongo wa telefone twakire Marcel. Marcel wili.
Bravo neza.
Ikibazo cyangwa gitekereza.
Ndashaka kubaza umutumirwa. Ubwoko bwa avoka yohereza mu mahanga urabona ko sugira avoka nini na avoka ntoya. Hari avoka usanga nini cyane n'izo usanga ari ntoya ziri muri mu wayene ziringaniye. Ntabwo nzi ubwoko bagura. Icya kabiri kugira ngo akorane n'umuhinzi uhinga avoka bisaba kuba yajya abona avoka zingana iki n'igihe kingana iki, hanyuma ikindi kubona akazi mu kigo cye bisaba iki? Murakoze. Nimero zo twazibonye n'ibyo bitabyo bibiri nshaka ko adusobanuriraho.
Urakoze cyane Sakina. Wumvise Marcel?
So ku bijyanye na avoka zoherezwa mu mahanga, twebwe avoka dufitemo sipesiyalite ni izitwa hase navuga usanga igihe tuba ari duto duto ukuntu dupfe ibintu by'uduheri izo ziba zita hase ni na nziza cyane. Izo ngizo rero nizo tugura. Gusa ikintu dushishikariza nk'abahinzi cyangwa n'abantu bateza avoka ni ukwita cyane uko bazikata, nibazikata nibazishinka inkondo. Uko iyo umuntu aciye inkondo usanga iyo babishyizemo mu ikarito ubukonje bagomba kubitwara bikonje kugira ngo temperature imere neza n'ibizagire bikiri fresh. Ugasanga kwa kw'inkondo yacitse imidite yinjiyemo imbere ubwo ugatanga avoka igezeyo yangiritse hejuru tugiye rero tukishishikariza abahinzi ko bagenza nabo babishyiramo imbaraga cyane mu gihe bari gukata ikindi kintu ni ukwita kuri avoka yeze ifite maturity ubundi hari ibintu bitwa dry mata bajya batestinga no muri nayo dufitemo icyuma ushobora gufata ugashyiraho avoka ukareba iyi voka ifite irakuze cyangwa se igeze ireze cyangwa se ntabwo yeze kuko iyo uciye avoka iteze nanone kugira iyo iri gushya ishya nabi hari ubundi bwoko rero bwa voka bwitwa fuwese nabwo bukunda kujya hanze twebwe dutwaraho nkeya cyane ntabwo dutwara nyinshi ariko nazo zigenda mu mahanga cyane n'abandi bari kudota abagenzi banjye nabo barazohereza hari n'ubundi bwoko bwitwa jumbo bukunda cyane cyane kugenda muri europe ariko icyo ubwo uko muri experience yanjye mbona ntabwo ziba ari nk'ibiro byinshi ushobora gusanga ushobora nko gutwara ibiro 500 ibiro 200 gutya so bijyanye nk'izo dufata avoka nyinshi cyane ugereranyije nk'izi isoko tuba dufite nyine dushobora kubona nk'urugero natanga nk'iki cyumweru tuzohereza nka toni 8 so nkuvuga rero nk'itoni 8 usanga haba harimo nka piyese nk'ibihumbi 40 ujye ubara imwe imwe so rero biba bitewe n'igihenda nk'amawota dufite bitewe na sizoni so ibyo byose rero birakunda kugira ngo nyine dukorane nk'umuhinzi cyangwa se dukorane nk'akazi muri kampani kuri website nk'uko nari nabivuze cyangwa se umuntu akohereza imeri iyo hari mu gihe turi gukora opening hagenda hari nka position ihari runaka icyo gihe umuntu araprayinga agakora interview tukaba twakorana ku bijyanye n'umuhinzi nawe tumenya ese fama afite iri hehe tukaba twamusura kuko buri muhinzi wese dukorana nawe tugomba kumugeraho kuko nk'abaguzi nk'abagenzi bacu na sosiyatiki ntibishaka guharanira nuko gukorana n'umuhinzi ni byiza kumugeraho kuko icyo gihe umusobanurira n'icyo isoko rikeneye n'ibyo byose ndi kubabwira ati ugomba kwita uburyo zikata ugomba kwita ku magarama yazo ntufate nka voka ifite amagarama 120 ngo uyice uba uri kuyangiza kandi mu cyumweru gitaha wagakwiye kuyicuruza ayo magarama yageze nk'urugero nka voka nziza akenshi usanga ziri guhe bitewe n'isoko ufite nanone ugasanga nko guhera ku magarama 200 190 usanga nk'iyo voka iyo uyiciye n'ubwo bwose utaba ufite ibyo byuma usanga biba birimo kuri nayo byo gutestinga ko iyo voka yeze icyo gihe nawe koko uranayireba ukabona ko iyo voka ireze utiriwe nyine utenda n'ibyo byuma bitabashije kuba byaba bihari aho ngaho so ibyo rero byose nibyo tubasha gukora no guhura n'abahinzi batandukanye n'amakoperative so uko nk'uko niko dushaka gukora no kuba waduhamagara tukaba twavugana tukamenya iyo igihe cyose iyo kigeze nkenda nka sizoni tukayiplaningira tukamenya iyi sizoni tuzakorana n'abaye bahinzi uraduhamagara nawe tukagushyira muri plani
hanyuma uvuze ngo hari akuma gashobora gutuma umuntu amenya ko mufite akuma kamenya ko avoka yeze yasaruwe ku gihe umuturage nawe aragafite cyangwa arebesha amaso akagereranya
we ni ukurebesha amaso n'ibyo nakubwiraga byo kureba ko nk'ayo magarama ariko hari n'ibindi bintu umuntu ajya akora ukoresheje microwave kandi nabyumva ntabwo biba bihari icyo tubashishikariza ni ukwita kuri ayo magarama nko kureba hari nk'avoka ushobora kureba ukabona ni icyatsi kimeze nk'ikirabagirana iyo voka ntabwo iba yakera so ubwo rero gutya ikintu narindi kubwira cyagihe nakubwiraga ko tujye dukore amahugurwa yenda tubonye nk'inkunga z'abantu mfatanyabikorwa batandukanye ibyo nibyo tugenda tubigisha dukorana n'amaorganizasiyo atandukanye yaba ari yeni yaba ari iyafu akazi bakadufasha muri ubwo bumenyi bwo kugira ngo abahinzi basobanukirwe iyeze ni iyihe nta cyuma mfite cyo kuba nayitestinga kuko icyo cyuma kiba kiri muri pakawuzi ariko nanjye nshobora kuyireba kuri uru rwego haba nabasha kuyipima kuko urumva dosari izo tuba twarafashe tugapima ushobora kureba rero uko ibimeze nawe akaba ari byo ujya kubigisha kugira ngo babashe kuyireba kuba bamenya nabo uburyo babyipimira niyo mpamvu rero usanga amahugurwa abakenewe cyane 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 ko usanga nka voka z'u Rwanda zinakunzwe kugira ngo rero dukomeze tubungabunge umwimerere wazo dukwiriye kubyitaho cyane umuntu akanaba azi ko niba mfite n'igiti munsi y'urugo icyo giti nyiteho nivomerere nishyireho ifumbire nyine ukiteho nyine nk'igiti ukeneye ko kizaguhereza umusaruro atari ibi ngibi byo kuvuga ngo iki giti kizirera oya ntabwo igihingwa cyose kirera uragikurikirana niba gifite n'uburwayi ugakurikirana ugashaka imiti kigakira kugira ngo nawe kizaguhereza umusaruro Sono yo mpamvu yo gukomba gukora kunyango ube umuhinzi ko ko umwuga kandi ko umuhinzi w'umwuga ntago bisaba kufita ama hektari nk'ama hektari. Nibyo biti bitatu ufite mu rugo wabyitaho neza kandi ukagwereza umusaruro mwiza cyane.
Yego. Hanyuma Marcel sinzi niba gihari nagira ngo numve niba ibibazo byiyumva byasubijwe ku buryo abyishimiye. Cyangwa niba hari gisigaye. Marcel. Marcel yagiye noneho twakire Jean de Dieu. Jean de Dieu ranyumva?
Ndabumva ndabumva.
Yego, wowe uri hagana he?
Ndi mu Rwanda ndi Rwamagana.
Yego. Baza rero cyangwa utanga igitekerezo?
Ya, murakoze mu by'ukuri nishimiye kumva iterambere rya usenga Imana. Ni ibintu bishimiye cyane kuba wari kujyana urwo rubuto rw'avoka hanze. Ni ibintu bishimiye kandi bitangaje kuko yenda mu gihe cya mbere avoka twabifataga nk'ibintu bisanzwe, ariko we kuba yarabashije kuzibyaza umusaruro ku buryo anazijyana hanze ni ikintu cyiza cyane. Mbanje kumushimira. Hanyuma ariko nari mfite ibibazo bibiri nifuza kumubaza kugira ngo nanjye nsobanukirwe.
Yego, bibaza.
Nagiye mu buzi uko navuga
zando di telefoni yawe iracika.
Cyamuteye imbaraga kugira ngo abashe kuzijyana no hanze, abashe kuzigemura hanze. Ni iki cyamuteye imbaraga? Ni iki cyamuteye kugira ngo mba afite icyizere ko yazijyana hanze kandi agakomeza akanunguka akabasha kubona isoko gutyo akajyana imari akongera agasubirayo? Ni iki cyamuteye imbaraga? Hanyuma ikindi nambwira imbogamizi yaba yarahuye nazo mu gutangira kwe n'uburyo yazivuyemo. Murakoze.
Nicyo yakivuze sense ugomba kuba utarukurikiye. Ye, ariko ntacyo reka akubwire muri makeya kuko iby'imbogamizi yabivuze cyane. Ndumva sinzi niba genda yavuga izikomeye muri make. Hanyuma reka reka gusubize rero ubwo cyane cyane kuri icyo cya mbere, iki cyamuteye kujyana ibicuruzwa hanze. Sakina
avoka avoka.
Hari n'ibindi, hari n'ibindi ntabwo ari ntabwo aravuka zonyine keretse niba ari avoka wifuza kumenya gusa. Sakina
ntabwo nari nayo kuzafite kutwohereza amavoka, urusenda, imiteja. Icyo kintu ni ku rwego ruri hasi ariko turashaka kubishyiramo imbaraga cyane noneho tugatwara nka passion fruit. So rero yenda cyane imbaraga igendana no kuvuga ni n'uburyo umwana w'umukobwa cyangwa no kuvuga umwana w'umukobwa akavuga ko uri muto yemeza mirimo ukiri muto aba afite. Ni ukuri dufite amahirwe menshi mu gihugu cyacu kandi bivuze ko buri rubyiruko rwose rukwiye gufata ndavuga gutekinga bakayabyaza umusaruro kubera amahirwe barayacu kuko ntihajya habaho nk'ibintu by'ama exhibition ugasanga yaba nk'ejo mu cyumweru gishize nari nagiye Dubai ariko twe twajyanye na RDP ifite umushinga witwa EDP program yitwa EDP Export Development Program aho bagufasha gushaka amasoko. Icyo gihe bakorana n'undi mushinga yitwa DARPAC bakujyana nka Dubai ukagenda gushaka amasoko kumenya icyo umuntu umukiriya akeneye n'igihe. Nibyo by'amavoka ndi kubabwira ngo sayizi ugomba kuyitaho ukayikata neza kugira igere itangirize ukayipakinga neza. Ibyo bintu byose ni amakuru tuba tugenda tugashaka ku isoko noneho ukabona ko hari amahirwe ahari. Niyo amahirwe ahari icyo ngomba gukora nk'ikintu uko nyabyaza umusaruro. Turonka abanshimira nka guverinoma yacu kuko iradufashe cyane yaba ari urubyiruko yaba ari abadamu ndetse n'abandi bantu bari gukora bizinesi kugira ngo ikomeze idufashe no gufungura amaso kuko iyo ufashe nk'urugendo ukava inaha ukagenda ahantu ugahura n'umukiriya ubigura nubwo rwose nzaba igihe cyose mbyohereje ntajyana nabyo kuko ibyo niba nohereje uyu munsi avoka cyangwa se nohereje urusenda ntabwo ndi bujyane nabyo ariko umukiriya uri bubyakire icyo gihe niduhura arambwira ati ngewe nabyakire nda hari igihe voka iba itameze neza icyo gihe ngashaka ku isoko na bipakinga neza iyo mbyakiriye hari gihe ubutazikase neza ibyo ni byose nkabikosora kugira ngo mbashe gukomeza ngo umwe ku isoko rero kimwe imbaraga ni nayo mahirwe tuba dufite ikindi cya kabiri ni abantu dukorana kimwe n'imbaraga n'abantu dukora uyu munsi dukorana n'abantu bagize abakozi bari kumara inzu bagera muri 16 dufite abakajo bakora mu mipaka bagera kuri 36 bitewe n'amawota dufite hari abanyenzina dukorana ibyo bintu nabyo mwumva ko bineye imbaraga n'ishyaka ryo gukomeza nyine gukora kugira ngo dukorane n'abandi bantu bagiye batandukanye rero mwumva muri make ibyo ngibyo nibyo bintu imbaraga yenda challenge yenda namubwira nibyo nari nabivuzeho ndumva yenda kongera akareba ariko gusobanukirwa amasoko no kwegera kumenya amakuru ni ikintu cy'ingenzi buri muntu wese akwiriye guharanira ariko ukamenya amakuru wikuriye ku bayatanga atari ukuvuga ngo wayumvishe ku bantu ushobora kumva ikintu cyangwa se ugatekereza ko egisipiriyensi y'umuntu ntabwo ikwiriye kuba egisipiriyensi yawe
yego twizere ko utahanye amasoko menshi rero uvanye Dubai
ubu ngubu rwose ni benshi ubu ndatangiye no kwandikirana nabo ubwo ni ukuvuga ko n'umugore w'abahinzi tuzakora nawe ugomba kwiyongera na ya kazi ugiye kuza bizadufasha nyine gutera imbere cyane
yego akazi kagiye kuba kenshi ni byiza twakire na Pascal yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
iyo kibazo mfite iyo urebye mu gihugu akenshi usanga noneho kugeza ubu ngubu ibicuruzwa byinshi biri kubura wareba ku ruhande rw'ababikora ugasanga ahubwo barohereza hanze gusa baryoherwa na ya madorari yo hanze wareba mu gihugu ugasanga bari kubibagirwa se bo bakora iki kugira ubu ngubu bo ni inshingano cyangwa se ni iyihe ntego bafite kugira ngo imbere babanze bahaze imbere mu gihugu byibura bahaze abanyarwanda hanyuma bajye bajya kohereza hanze ariko abanyarwanda baje kubahaza kuko iyo urebye usanga rwose bigenda bibura kandi ko bibura niko nako abanyarwanda bigiraho ingaruka kandi abanyamahanga bareba ugasanga bo bameze neza kuko baturusha amafaranga noneho bakadutwara ibicuruzwa wese ugasanga ibyo bigira ikibazo kuri twebwe nk'abanyarwanda icyo kibazo rero
bituma ibiciro bihenda cyangwa bituma mutabona ibyo mwifuzaga
nta urebye nyine aho hanze batanga menshi twe tukaba dufite wese makeya bitewe n'agaciro k'amafaranga buri gihugu cya gifite ugasanga nyine twebwe turabivuze kuko babitaza hari amafaranga menshi usanga nyine icyo kibazo kiba gihari wese amafaranga ntabwo yabura ntabwo umunyarwanda bikorerwa imbere mu gihugu ngo umunyarwanda umubwire ibiciro byawe uko bimeze umubwire umusobanurire ukora amasitandi umunyarwanda reka kubyumva ntabwo yareka kubyumva kandi aba yumva nawe bimufitiye akamaro nyine
ubukangurambaga
nabwo waba ukenewe
yego sakina subiza Pascal
Pascal yakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza uko nagisubiza ni ukuvuga ntabwo ari ukwenda gusa ni uko twohereza hanze kuko niyo yenda nk'urugero ukuriye urusenda waruhinze ntabwo usubiza n'urusenda ugomba gushyiramo ikindi gihingwa kugira ngo ukore ibintu bita rotation n'ubwo butaka bumere neza ubutaha ujya guhingamo bizagende neza ibyo rero uba ukoze nka rotation ubicuruza ku isoko i Kigali cyangwa se iyo mu ntara ahantu hose waba uvuga ngo ubicuruza mu isoko ryo mu gihugu ariko icyo n'imana nayo ni uko hakubiye kuguma gushyiramo n'imbaraga mu byo duhinga mu gihugu kugira ngo tubashe kwihaza natwe mu biribwa n'inama nyine nababwira tuba turimo harimo local government harimo umushinga wa kungura abagura amasoko utega inkunga na USAID nabyo twabisobanuye ni ibintu bya export ariko nirengagiza ko urugero ibintu bya fresh fruit and vegetables ni ibintu biri navuga sensitive nuvuga ngo niba mfashe nk'umuteja nkawukura i Kigali cyangwa se nkawukura yenda i Rwamagana mujyanye i Kigali hari uburyo ngomba kuwutwara hari ahantu ngomba kuwugeza kugira ngo umukiriya azawugereho umeze neza ibyo bintu byose ni izo nzira ziri kugenda zinozwa neza kugira ngo n'ubucuruzi bw'imboga n'imbuto mu gihugu bigenze neza n'ibyo bintu biciro bigabanuke nkumva ko hari imbaraga nyinshi zigenda zikorwa zirimo yaba yo gukora amaski musanga hari amadama hari hari amazi ahubwo nashishikariza nawe ku giti cye ko yajya no mu buhinzi kugira ngo natwe duterane ingabo mu bitugu duhinge tumedinde shobora ko twahaza mu gihugu ndetse no mu mahanga numva ko yaba ari urubyiruko cyane cyane n'abashishikariwa kugana ubuhinzi tukagira n'abaspecialiste nivuga ati niba hari ushatse amatunda ndayakuraye niba nshatse ibitunguru hari umuntu nzibikora se tugiye dufite nk'urubyiruko rw'icyitegererezo nk'abantu nka 20 yenda nko muri ntara baba bahingwa nk'ibintu runaka bahinga kijyambere byadufashe cyane kandi nkuko nagiye mbivuga guhinga kijyambere ntabwo ari ukuba ufite ubutaka bunini cyane ushobora no guhinga ku gice cya hektari ariko ugahinga neza atari ibintu byo kuvangavanga ugasanga nk'umurima w'igice cya hektari harimo nk'ibihingwa nka 20 icyo gihe nta musaruro ukuramo uhagije aho ugashyira nk'umurima ugashyiramo yaba ari igitunguru yaba ari pavuro yaba ari karoti icyo gihe biragenda bidufasha kandi bigatanga n'umusanzu nkumva ko buri muntu wese ari inshingano ze ko dushobora kwihaza mu biribwa kandi buri muntu wese akabikora ku rwego rwe.
Yego, reka twakire Vera, uratwumva Vera? Uratwumva?
Yego, ndabumva.
Wari ubuze, ifite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nge ikibazo cyanjye nagiraga nkumbaze kurabona ni ibintu by'ibiribwa bifata igihe kingana iki kugira ngo bigere ku mukiriya baba babyohereje hanze?
Uravuga mu rugendo cyangwa kuva akoze komande?
Bifata igihe kingana iki?
Umva, biri buterwa naho biba bijya sakina
naho biba bigiye ko bigenda n'indege nk'iyo bigiye Dubai nko masaha 5 biba bigezeyo, ariko numva ngo nk'umukiriya nawe hari impapuro agomba kuzuza kugira ngo abashe kubisohora bigiye nka yenda mu rugero bigiye mu Bufaransa cyangwa se mu Bubiligi, niba mbyohereje uyu munsi ejo umukiriya wanjye azaba yabibonye. So rero bisaba igihe gito cyane kubera ko urumva ko biba bifite no perishables biba bishobora no gupfa cyane byihuse. Rero dukoresha ibice by'indege cyane muri iki gihe, ariko bitabujije ko no mu gihe kizaza dukoresha n'amakontineri twabasha no kubijyana mu gihe kinini byafata iminsi 12 cyangwa se ukwezi biri mu bwato, ariko ntabwo ubwo twege ntabwo turatangira gukora ibintu by'amakontineri.
Reka dufate noneho ku murongo wa telefone Janison. Uranyumva? Jenison?
Hello?
Yego?
Yes.
Nyarutsa akabazo kawe ni cyangwa igitekerezo turimo kugeza ku musozo.
None buriya bakora ibiryo bivuye mu mfungwa zimeze gute, bigenda gute, bahingura ibiki se?
Yabivuze ariko?
Yabivuze
yavuze ibyo ko bagemura ibyo birimo avoka, amatunda, imiteja, urusenda. Ntabwo ni ibyo ngibyo muri makeya ibyo yavuze bagemura hanze. Reka muhe ijambo rya nyuma rero Sakina, ubwo nguha umwanya wo kugira ngo twanzure ikiganiro, ariko sinabura kukubaza niba utagira akabazo ko kuba uri umuntu wa rwiyemezamirimo ukiri mutoya kandi w'umukobwa, niba nta bantu bajya basa nk'abashidikanya yenda bakaba batakugirira icyizere vuba na bwangu, ariko muri makeya cyane hanyuma dusoze ikiganiro.
Igihembe nitangira ndatekerezaga ko bishobora guhura na byo, ariko aho ngize ubungubu ntabwo ni ibintu nyine ntabwo mbibona cyane ko mu Rwanda harimo n'abandi barwiyemezamirimo b'abakobwa ndetse bakiri batoya bari uri kugenda uzamuka, hahandi usanga bitari ibintu bitangaje cyane. So gusa izo mbogamizi hari igihe ushobora guhura nazo, ariko ntabwo njya mbibona ari nk'ikintu nyine gishobora kuba ari inzitizi nini kuri njye, kuko usanga kenshi ikintu cyiza ni uko ushyira imbaraga mu bikorwa, ushyira imbaraga mu bikorwa cyane, ibikorwa bikaba ibyo bivugira. Iyo umuntu yatangira kukureba akavuga ko uyu nguyu bimeze gute, ashobora kubivuga uyu munsi hanyuma y'ukwezi akahita abona kubyo yatekereza katari kubiri. So rero njye nkumva ariko
ndumva rwose yego, reka ngushimire cyane, ndabona amasaha tujyanye, tuzongera tuganire. Urakoze cyane Sakina Usengimana kuri ikiganiro abakunzi b'ijwi rya Amerika. Nakagaruka ubwo tuzongera ubutaha. Ndashimira cyane abamfashe ku buhanga bw'ibyuma, Nelson Robs na Nadia Taha, namwe mwese nshuti mwese aho mwari muherereye mudukurikira muri ikiganiro. Eugenia Mukankosi.